zangu boni zenu magoba afraunakani idemi jalala uliga kutoni zenu magoba afraunakani Thank you.